TeamSafi.com.
Official music.
Kyoto Zima. Namukota bless. Nabadona bless. Namukona bless. Nabadata bless. Ushakai namukona bless. Namukona bless. Nabadata bless. Nabadata bless. Namukota bless. Namukota bless. Nabadona bless. Nabadona bless. Kyoto Zima. Kyoto Zima. Kyoto Zima. Kyoto Zima. Kyoto Zima. Tunte madogo cha fei. Najipoteza kwenye media na stiki tama na kila nikichukulia skedo zimeja hula netunse familia nsije kushanka dugu zankona nikata mai wanku sinkache mio tanifanya ni umio tanifanya nijutie kitu gani kilifanya baka nikusimikio tofosti kuchukie na nyiboni kutu tumombe mola mwenyezi atusaidie tujeke nyumba na benzi nikununulio siantekeze mapenzi wivuto mapenzi akini chunka usizidi na kama ikibidi potezea miso pididi swe Kuko chesea Haya Chute Dago pala matupa junior Na kupajina Nawe kashima Matupa senior Swag T Na ekti ashamba Sato musiki gani kia mtu anajipa nama Anafasi upensa ni matupa naona ashamba Siku fichi naona Na kuja love sick Saga kama nyama za kusaga Siku fichi takia sari west Kula baga buskala pacho machari Lile umpu zikatagia Tuma na kipatadu Natumia kichaga na zikatia Akiba use Nifute machus Wekina natuektia Kumbe mabitus Wanafiki walisia Wanafiri kus Wala jificha nyuma pazia Na mungu na kupakilema na mwetu Na mwetu Mafanikio so pesa Champion matentu Musiki pesa na ukea kwa fitentu Na wese kupiga show na sentu Na badu mkajaza Na kumbi ukasaza Unopija kiliri Uti wakanyamaza Wajui mungu kwanza Elimu kwanza Kujamini kwanza Kilimu kwanza Mitangu studio yankugetu Nijiza fuko kwenye simu Mashabiki weta wazimu Nikicheki na kosa tofauti Mekanipatwe na mauti Nilisema nikiwa stamp nikupushe Kina mamba stu nani anifushe Chote kati ndefu stu nani anirushe Na mumpa mungu anipushe Natomana, wana uzamwiri Wana uzamadawa, wana uzamadawa Wana kuma chawa, wana paga wana nuto Nataka kuma boss, wana geuzwa misosu Nikipata nafasi ya kusema, ntasema Nataka manikifa, sauti yangu itakwepo Itakwepo, kuzanguze itakwepo Itakwepo, bado na wish kuyona pepo Kuzanguze itakwepo Kyoto Zima Kyoto Zima Ashakai, namukona bless Nabadata bless
Nabadata bless
Namukota bless
Namukota bless
Shakai nabadana bless Achamasi namukona bless Wakepiri nabadata bless Akibada namukona bless Na Paris wachitoto nabadata bless Welabani namukona bless
Kyoto Zima
Wadacha Wepapina
Yobi
Zimbabwe Unambwa Mwanzo mwisho Mkebe, umejiwa
Tute
Mguruni bobo Poko tunashiko nazari ya tope tento Hakuna, tumo na kifatiri ya zetu Naludi nyuma mere wano Hakuna wafanya kazi, hakuna Kwa sababu kazi, hakuna Nikicheki na kosa tofauti kabisa Jepo tunajua wali mwengu wanafisa Wali mninginisia, baka nabihisa Ukiona sita, wezio na unatisa Kitu kibaya kwenye maisha kukata tamaa Kitu kizuri kwenye maisha kuchuka tamaa Kufumiri anja, kwa masaa kaza Hata kwa miezi kaza, badubua Sauti ya gyalama, sauti ya lawama Sauti ya mamlaka, takia lungfaka Hatua nyoka kwenye kichaka Siwezi kwa tuwa sadaka, machizi ya ufamilia Mamezi, kwa shine kwenye media
Sauti Tutu,
so come on away, tia, mpaka mkwa najua so come on away, tia, mpaka mama najua so come on away, tia, mpaka mkwa najua nikipata nafasi ya kusema, ntasema, nataka manikifo, sauti yangu itakwepo, voko zangu zitakwepo, mbado na wish kuyona pepo. Kyoto zima,
Charinse,
tutu,
Ubena, Matopa Junior,
Skifwani, Viva, Kewasi,
Opafinia, Dweke, Mekia Shamba, Tato Motekiga,
Zaki,
Tona Jifonama, Wana Posipenza, Nima Jufana, Una Shamba,
Mtuala,
Chino Una,
Mabau,
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.